chawa kuwange na ye wagano munda Bafu nyeze Neri nyabampari ya nakawanga kubango mwana ya mula Banje ya Masu amirine mintu bie nkole denye bange kwangu Chindu guda Chemfu dende tamuganda wangono Katuzaliro mwana Okusinga rwembire kere nkwenge Zijezi kumbe wano Mintu bie nakole de miaka
Mujara we rogoza bikirwa cyunkangareka nawe kunkarubira Twakolenda gane wasenga no Narahira misananga nese tude nipo ziruli barumbe Nzata danga kawone manja rwacho mwana tukose bitajude Toma nyamu kama vyatekeka necho zara viteke mokumikiriza Ngawano sara yali wachenda na zaro mwana chichikwe wera ikira Zenesi badane nyuera mpo ziruli barumbe Tuongenga ni misana chiriveta nuchi
Siza kuguma munange emyaka nawo kiraba Kipalana wange chawa mudano kwa mwesu binonono zemikuya Kitikomye atenga manyisi chaza tesenga ya kulimira peti Ibienseno na basa utabate fafana ye nabana jemi Bale vyange yesa nyuli na vawango musika mwemi atuguze Chimanja na vengana zobali ndarolifa hebyo mukaka mwese Ndaka wono, kiriza nambi ya tuzali rumwana Asasuli rebanja, okusinga rono wakule nkwenge Sichezi kumbe wano, mbintu vye nakole de miaka
Dawonta mirwa tonjanzu nungambo kusinga lukukuta Kurajito soka nubuza ndiwe mfira wanumunanga basi gadatia Kati uyo roza vya busika urota mfute gambo line nkwezo tekeka Kakati onsiba tulia baluku mvako nedaye waliza lukwara Ngamba bana chitwara batyane sesunga sikulimba vira likiriza Yaba femi akajomu wala jiri eme kanze ntio kumpita mwionja utu Bulijenta runzirwa na runo repa gidadi ebienda bintu kotelera Wandi sose no gumagumako mkwano wandi ninzeko Jukirenda gano ya senga walijani mugambatia
Jayogera, toncha mula Leka kuzanyira mumali mbala muna ngongongo Mubulo oza Herake wesuru wapo mwalo yonkera bukezi mufida Uchasaga Abasoma batusalire womu gabo kwange mkune Mkwabulire Nika kuteme na kakulebe wesuru wapo yomwala Kawano mwala wasepa ya jana kulimbo luguto Nokiriza Neba mutunza ne motoko mwami tamanyi tibifuna Mabye kwe
Atenga banzi banga nyo sijagana ukutusa lwewe ingira o Katisaba tutese mfuna kawenda omwala we mutandikira Omanyizo okuva mu butonga simanyi kwana b'ensonyi tufa migugu. Kati nno linda n'envaawo ŋŋenda okudda ng'olina ky'oterezesa. Oba lindo n'omugambe ekyanze mpulira nti dde mala okubuuza bukoja. Ne bw'olaba nkulungutana nzira y'ebweru ndese enkoko sizigadde. Wandisoose n'ogumaagumako mu mukwano wandirinzeko. Gira endagaano ya ssenga wali gy'oli mugambo otya? Oba omuntu ali ku bbaala nze mbengaavu eno ng'alina kye mbaleetedde. Ne bw'olaba nkulungutana nzira y'ebweru ndese enkoko sizigadde. Oba omuntu ali ku bbaala nze mbengaavu eno ng'alina kye mbaleetedde. Ne bw'olaba nkulungutana nzira y'ebweru ndese enkoko sizigadde. Oba omuntu ali ku bbaala.